Let us pray together.
Askandazi.
Lord Jesus, as has been prayed, that you would be amongst us.
Nkosi njengoba sikuthandazi ukuthi ube phakathi kwethu siyacela.
We ask you to bless your word to us, which is your truth revealed to us.
Siyacela ke Nkosi ukuthi ubusise izwi lakho eliyiqiniso elambuliweyo kithi.
And we will be liberated and set free by their truth.
Futhi ke siyokhululwa senziwe ngabantu abakhululekileyo ngalelo qiniso.
We cannot live without your word.
Ngeke sikwazi Nkosi ukuphila thina ngokwethu ngaphandle kwezwi lakho.
Not just written between two covers, but if it is not written indelibly into our hearts and lives.
Hayi nje Nkosi izwi lakho leli elibhaliweyo encwadini, kodwa kube yizwi lakho eliqoshiwe laqoshwa ezinhliziyweni zethu phakathi.
May we be straightened, corrected by your word.
Wangathi Nkosi singaqondiswa ke senziwe sibuyele endleleni ngenxa yezwi lakho.
That we will not live a life of deception, but that our lives will be lived in your presence as you see us.
Ukuba Nkosi singabi ngabantu futhi abaphila impilo yokuzenzisa, kodwa izimpilo zethu zikwazi ukuthi siziphile phambi kobuso bakho, phambi kwakho Nkosi usuku nosuku.
So please bless this time that it would serve to your purpose.
Siyacela ke Nkosi ukuthi ubusise lesi sikhathi sindawonye ukuze likwazi leli hora nalesi sikhathi ukufeza inhloso yakho.
Through your grace we ask it, our Lord and Savior.
Ngenxa yomusa wakho siyacela lokho egameni lenkosi yethu Jesu Christ umsindisi.
Amen.
Amen.
I would like to speak today a bit about thankfulness.
Namhlanje ngithanda ukuthi ke ngikhulume kafushane nje ngendaba yokuthembeka.
And I would start off maybe if reading a portion out of Hebrews chapter 12.
Kodwa mhlambe ngizoqala ngothi ke sifunde incwadi ingxenyana lapha na ke encwadini yamaHebheru isahluko sika 12.
I had wished that if you would all be having your Bibles, we could read from verse 1. It is such a special portion, I think very applicable to us in our time.
Bengathanda ukuthi mhlawumbe umuntu nomuntu abe neBhayibheli lakhe eduze kwakhe, ngoba sofunda lapha nake kakhulukazi susuke esahlukweni evesini lokuqala, ngoba le ndaba ibe yisibusiso esikhulu kimi.
Let us read from verse 12.
Ya, akusoqala ukufunda khona esahlukweni sika 12.
Therefore, lift your drooping hands and strengthen your weak knees.
EmaHebheru 12 sahluko sika 12 iverse ka 12. Ngakho ke qinisani izandla ezibuthakathaka namadolo axekayo.
And make straight paths for your feet, so that what is lame may not be put out of joint, but rather be healed.
Nenzele izinyawo zenu izindlela eziqondileyo ukuba okhugayo kungaphinyazeki, kepha kunalokho kuphulukiswe.
Strive for peace with everyone and for the holiness, without which no one will see the Lord.
Zamelani ukuthula nabo bonke kanye nokungcweliswa, ongenakho angeyibone inkosi.
See to it that no one fails to obtain the grace of God, that no root of bitterness springs up and causes trouble, and by it many become defiled.
Niqaphelisise kungabibikho osilelayo emseni kaNkulunkulu, funa kumile impande imbe ebabayo iniqobise kungcoliswe abaningi yiyo.
That no one is sexually immoral or unholy like Esau, who sold his birthright for a single meal.
Kungabibikho oyisifebe noma odumazayo njengo-Esau owathengisa ubuzibulo bakhe ngesidlo sisinye nje.
For you know that afterward, when he desired to inherit the blessing, he was rejected, for he found no chance to repent, though he sought it with tears.
Ngokuba niyazi ukuthi nokuba ngasemuva ethanda ukudla ifa lesibusiso waliwa ngokuba akalitholanga ithuba lokuphenduka noma ekufunisisa ngezinyembezi.
We read here of many things that we need to see to.
Sifunda lapha ngezinto eziningana okudingakala ukuba siziqaphelisise sizibheke.
But we need to attend and to strive and to lift up in God's way, under His unctioning, under His control.
Kodwa kudingoba ke siqabelisise lokho, sikwazise, sigqamise, kodwa sikwenza lokho ngaphansi kwaso isandla sikaNkulunkulu nangaphansi kokuqondiswa nguye uNkulunkulu nangaphansi kokulandela intando yakhe uNkulunkulu.
And how privileged we are in this work that I'm sure everyone knows how to be in right standing with God, how to exercise a right relationship with God.
Ngibona futhi sinenhlanhla enkulu thina kulomsebenzi kuleli bandla ukuthi siyaqonda, siyazi ukuthi kuchaza ukuthini ukuthi umuntu abe ngumuntu osendaweni okuyiyona yona, olungele, osendaweni la ethandeka khona, emukeleka futhi kuNkulunkulu.
That we have our eyes washed and cleansed.
Ukuze amehlo ethu kube amehlo ahlanziwe amsulwa.
And that our feelings are not our own, but controlled by God's Holy Spirit.
Nanemizwa yethu futhi kungabi imizwa yethu esizwa thina, kodwa kube yileyo mizwa ephethwe isandla sikaNkulunkulu eqondiswa nguNkulunkulu.
And having our mouths and our tongues directed, sifted by His cleansing work.
Nanokuthi imlomo yethu nolimi lwethu izinto esizikhulumayo kube izinto ezihlungiwe zahluzwa kahle yizwi likaNkulunkulu naye uNkulunkulu uqobo.
Allow me to maybe read some portions, short stories, which can maybe help us to revive, to quicken us, to see clearly, not to grow weary.
Ngivumeleni nje ngifunde izindatshana ezimfushane la ezingahle mhlambe zisize zikwazi ukusivuselela, mhlambe zisinikeze nomdlandla futhi singaphelelwa ngamandla.
I read here of someone who tells of a man who found a barn where Satan kept his seeds ready to be sown in the human heart.
Ngifunda lapha ngendatshana ethile yomuntu wathola igobolondo noma mhlambe into la uSatan wayifake khona imbewu iyayizotshalwa leyo mbewu ikwazi ukudukisa abantu.
He found that the seeds of discouragement were more numerous than the others.
Wathola ukuthi le mbewu le yokudukisa abantu nokuqeda amandla yiyona engathi ivame kakhulu, itholakala kakhulu kunezinye.
And he learned that those seeds could be made to grow almost anywhere.
Wathola futhi ukuthi le ndembe ulena yenziwe ngendlela ukuthi ngamila noma kuphi nendawo noma ngasiphi isikhathi.
But when Satan was questioned, he reluctantly admitted that there was one place in which he could never get them to thrive.
Ngesikhathi ke uSathane ebuzwa umbuzo othile ngalembewu, wabamanqikanqika ukuthi ke aphume lobalo ukuthi asho ukuthi ikhona nokho indawo la lembewu ingeke imile khona kahle ngokukhululeka.
And where is that? Asked the man.
Lendoda yayisimbuza kuSathane ukuthi yiphi leyo ndawo na?
Satan replied sadly, in the heart of a grateful person.
Waphendula uSathane ngendlela aphendula ngayo wathi leyo mbewu ngeke ikwazi ukuthi imile kahle enhliziyweni yomuntu okudumile nobalulekileyo nomkhulu. Noma ke umuntu obongayo futhi onenhliziyo ebongayo.
Have you been discouraged?
Ngabe wena usuke waphelelwa ngamandla ngandlela thile na?
Have people discouraged you?
Ngabe kukhona yini abantu abeke bafika kuwe bezoqeda amandla beqeda ithemba na?
Have you been discouraged because of friends?
Mhlambe amandla akho akaphela wadumazeka ngenxa yabangane bakho na?
Have you been discouraged because of your children?
Mhlambe kwaphelelwa ithemba nawe wadumazeka ngenxa yabantwana bakho?
Discouraged because of your parents?
Mhlambe wadumazeka ngenxa yabazali bakho?
And it seems as if all thankfulness has vanished.
Ukufike ke lapho mhlambe ke lokho kuthembeka kwakho nalokho kuma kwakho idolo bese kuphela kunyamalala.
And your hands are drooping and your knees are weak.
Bese uthola ukuthi ke nazi izandla zakho zibuthakathaka namadolo akho ayaxega.
And you feel maybe as if you has been disjointed. You don't have strength to carry on.
Uzizwele ukuthi usuphelelwe ngamandla kube sengathi usuntekenteke ngendlela ukuthi awusakwazi ukuqhubeka ubheke phambili.
Haven't we got reason enough to be thankful to people, mere people, mere living beings around us?
Mhlambe sikhona yini isizathu wena onaso sokuthi ubonge kubantu abaseduze kwakho, abantu nje mhlambe ohlala nabo, abantu abajwayelekile, abantu ophila nabo suku nosuku?
Haven't people helped you?
Mhlambe bakhona yini abantu asebe bafika bezokusiza na?
Hasn't somebody given you food when you were hungry?
Akekho yini umuntu okwafika kuwe ezokunikeza ukudla ngesikhathi ulambile?
Haven't some cared for you when you knew you were unworthy?
Abekho yini abantu abake bafika bezokunakekela ngesikhathi uzizwela na ukuthi ukhishwe inyumbazana useceleni awunakiwe noma mhlawumbe awufanelwe yilutho?
Have you reason enough to be ungrateful?
Mhlawumbe usuku wakucabangisisa yini kahle wafika lapho uthi khona ngempela ngempela akukho la ngabonga khona mina?
Children, maybe it's because of one thing or two things or three things that your parents forbade you. And now you are unhappy for the rest of the day, for the rest of the week. You are miserable. But you forget all the goodness. Maybe 10, 20, 50, 100 good things that your parents have done for you.
Mhlambe nina abantu abasha kukhona izinto mhlambe eyodwa ezimbili ezintathu la abazali bakho kade bekhuza khona bekunqabela khona ukuthi wenze into ethile, wawusucasuka ke manje usudinwa usuthukuthela ukhohlwa inqwabanqwaba yezinto eziningi abazali bakho abakwenzele zona sonke lesi sikhathi.
Barbara Ann Kipfer began keeping a list of her favorite things as a shy teenager.
Ubabla lo kusizwa ngaye lapha waqala esemncane wagcina izinto ezithile ezaziyigugu kuye kodwa eseyingane nje namahloni encane.
Soon the list became second nature.
Ekugcineni kwase le list noma lezinto zakhe eziningi kwaba enye yendlela yokuphila kwakhe indlela ejwayelekile.
She found herself making additions while riding the bus, eating breakfast, and even in the middle of the night.
Wazithola esenezelela nje ebhala ezinye izinto mhlambe esebhasini egibela ibhasi noma mhlambe edla ukudla kwakhe noma ebusuku uthole sekuqhamuka enye into ethile futhi azoyinezelela.
20 years and dozens of spiral notebooks later, her list was published as a book titled 14,000 Things to be Happy About.
Emva kweminyaka eminingi sekutholakaleke lamaphepha ama-notebook la ebhala khona kwaseqoqwa konke lokho kwenziwa ibhuku nencwadi eyasakazwayo ukuthi nazi izinto umuntu angajabula ngazo empilweni yakhe. 14,000 izinkulungwane eziyishumi nane lezo zinto lezo umuntu angajabula ngazo empilweni.
And then the question, why not write your own book?
Umbuzo ke wawusubuzwa lapho ukuthi wena yini indaba ungabhale yakho incwadi na?
There was another lady, she only lived to become 42.
Khona omunye wesifazane futhi owaphilayo kodwa waphila kwaze kwafika eminyakeni engamashumi amane nambili.
Near the end of her life, Frances Ridley Havergal jotted down every day on a little calendar something, often a little thing, for which she thanked God.
Ekupheleni kwaleyo mnyaka yakhe-ke lona wesifazane wayeseqala manje senamandla kodwa ebhala ekhalendeni usuku nosuku izinto ezithile ezibe yisibusiso noma izinto ezimjabulisile empilweni yakhe.
She was a poet. She had composed many songs. The one we know very well, Take My Life and Let It Be Consecrated, Lord, to Thee.
Waba kulezo zinto ayibhalayo ke kwaba khona nokuthi ke abe ngumqambi wezinkondlo namahubo elinye iculo lakhe yileli elithi ngithathe uNkulunkulu impilo yami ithathe kube ngeyakho.
It was her way of thinking about thanking.
Kwakuyindlela yakhe leyo ayicabanga ngayo ukuthi angabonga kanjani ngezinto ezenzekile.
What do we think about?
Thina sicabangani, sicabanga kanjani na?
In Zulu, it's so nice. Ucabanga ibozi. You know, you maybe only think about rotten and corrupt things. You think about all the evil that you are suffering.
Mhlambe nawe njalo engqondweni yakho ucabanga ngezinto ezibolile, ucabanga ngalezo zinto ezingeke zikusendawo, izinto ezoyibhubhisa impilo yakho zingakusindawo.
How different to think about thanking.
Kuletha umehluko ongakanani ukuthi umuntu acabange ngokubonga lokho uNkulunkulu amenzele khona.
We were on our way to hell. We were condemned. We were bound in our sin.
Sasisendeleni yethu eqonde esikogweni, sasisendeleni yesono senza izono.
We were hopeless persons.
Sasingabantu abangenathemba, abantu abalahlekelwe ithemba.
We maybe came to a point in our lives and said, I cannot carry on like this. There's no hope for me.
Umuntu angafika empilweni yakhe lapho ethi khona ngeke ngisaqhubeka mina ngalendlela ngoba alisekho ithemba kimi.
And then Jesus found us.
Kodwa ke kube uJesu kunguyena owasitholayo.
Writhing in our own blood and nakedness.
Wafika ezokulobungaboni kwethu nasekuhambeni ize singaqokile.
A helpless babe dependent on help from another source.
Kodwa abantu ababelahliwe, abantu ababengenalo ithemba, bengenakho ukuthi bancike kuyena uJesu Kristu.
And Jesus cared, and he thought of us when we didn't think of him.
Kodwa uJesu weza wasinakekela, wasicabangela thina ngalesi sikhathi thina singazange simcabange.
And bestowed on us every possible blessing from his heaven's treasure.
Sibe ngabantu abalangazelele befuna ukuthi sithole lezo zibusiso eziqhamuka kuyena ezulwini.
We unworthy.
Singabantu abangafanele lutho.
And he saw us fit.
Kodwa wasibona thina sifanele kuba sikuthole lokho.
You see how Jesus loved, how he cared.
Uyabona ke manje ukuthi uJesu usithanda kangakanani nanokuthi usinakekela kangakanani na.
Oh, we forget so quickly.
Thina singabantu abasheshayo ukukhohlwa.
And maybe our thinking is hijacked. We think people are bad who hijack cars and abduct girls and children. How terrible if our thinking is hijacked by Satan to rob us of all that Jesus gave us and trusted to us.
Mhlambe izingqondo zethu sezithunjiwe siye sizwe lapha kukhulunywa ngokuthi kukhona abantu abathumbe izingane baduna izimoto kanjalo kanjalo into embi leyo kodwa kubi kangakanani uma uthola ukuthi izingqondo zabantu sezithunjwe nguSathane zakhohlwa lokho uNkulunkulu abenzela khona.
How terrible if our thinking is under Satan's control.
Kwinto edabukisayo nembi kanjani ukuba kutholakala ukuthi ucabanga kwethu sekuthathwe nguSathane kusezandleni sikaSathane.
And he will cause you to be disjointed, crippled, unable to walk, to follow Jesus.
USathane uzokwenza ukuthi ube ngumuntu ontekenteke, umuntu ohluleka ukuzenzela into, uhlukanisiwe futhi noJesu Kristu ungaxhumene naye.
And you find you cannot strive for peace with everyone.
Bese uzithola ukuthi awukwazi ukuzamela ukuthi ube nokuthula nabo bonke njengoba kushiwo la.
You are rather want to fight everyone.
Wena kunalokho ufuna ukuthi ulwe nje uxabane na wonke umuntu.
You see everyone as your enemy.
Ubona wonke umuntu eyisitha sakho.
Maybe it's just one or two, but then your whole thinking loses thinking.
Mhlambe yebo babili bathatha abanza lokho kodwa ngenxa ukuthi usuku lesisimo ucabanga kwakho konke sekuvele kwababhanqa ngebhande lodwa abantu baba into efanayo.
And you don't care about holiness.
Awusena ndaba wena nobungcwele.
Where once you said, Lord, create in me a pure heart.
Njengoba ngesikhathi esingaphambili wawukwazi ukusho ukuthi Inkosi dala kimi inhliziyo emsulwa.
You forget that you once wept and said, Lord, be merciful to me, a sinner.
Usukhohliwe futhi ukuthi wake wakhala ngelinye ilanga wathi Inkosi iba nomusa kimi mina soni.
Lord, I give my life to you.
Ukhala uthi Inkosi ngiyayinikela impilo yami kuwe.
Lord, my life doesn't belong to me anymore, it belongs to you.
Uthi Inkosi impilo yami isaqondene nami, siqondene nawe manje.
Now it revolves very much about yourself.
Kodwa mvanje impilo yakho no konke kwakho sekuzungeza nje kuwe wena noqobo lwakho.
And you evaluate dynamite mention your fellow, your neighbors around you. You evaluate them according to your thinking and your understanding and your summing up the situation.
Mhlambe manje usuqalile nokubuka umakhelwane bakho nabantu abakuzungezile, uyabaqala ubafaka esikalini ukuthi lo ungakanani, lo unje unje, usubathatha bafaka engqondweni yakho ngokucabanga kwakho.
Maybe these words, see to it that no one fails to obtain the grace of God.
Kambe futhi kubalekile lokuthi sithole ukuthi silizwe lelithi niqaphelisise kungabikho osilelayo emseni kaNkuluNkulu.
You had experienced something and you wanted others to experience and obtain the grace of God.
Kwakukhona into owizwa ngaphambili ukuthi mawuthole into ethile ufisela wonke umuntu ukuthi naye awuthole lo musa kaNkuluNkulu.
But now you don't care anymore.
Kodwa mhlambe mvanje awusena ndaba naloko.
Maybe you wish that they fall from the grace of God.
Mhlambe isifiso sakho esesikhona manje bafisela ukuthi bawe emseni kaNkuluNkulu.
And maybe that root of bitterness has sprung up and has caused you much trouble. You have inflicted, self-inflicted trouble to your own soul.
Mhlambe leyo mpande ebabayo isiqalile ukuvela nokumila ngendlela emila ngayo usukwazile nokuthi uthelele abanye ufake abanye lo moya wakho uqakeka nalo moya wokuthi unenkinga wena phakathi kwakho.
And by it many become defiled.
Bese kuthi abaningi bangcoliswe iyo.
I was just thinking, the Lord's word says, where Jesus said, be careful that you don't cause these little ones to stumble. It is better for you to tie a rope around your yourself with a millstone and that you throw yourself or be thrown into the depths of the sea, that you drown, that your life ends, than that you should cause one of these little ones to stumble.
Ngiyengacabanga nje ngalamazwi enkosi uJesu ayakhulumayo ukuthi niqaphelisise ningabakhubekisi laba abancinyane ngoba owenza lokho kungcono ukuthi kuthathwe itshe lokusila noma lokugaya ligaqwe entanyeni yakhe bese phonswa ekujuleni kolwandle kunokuba ukhubekise laba abancinyane.
But to your fellow Christians, you have got the guts that they become defiled by your thinking.
Kodwa wena mhlawumbe unesibindi sokuthi abazalwane bakho laba abaseduze kwakho ube nesibindi sokuthi bangcoliswe ngawe noma ngempilo yakho.
And you think that you are all holy. And you think you are right in your vindication. You are right to defend yourself. You have all the backup, all the proof, and you've maybe written it down and made a list of it, that you are right and others are wrong, and you inflict others with wounds of defilement.
Kodwa sonke leso sikhatha uboni wena ukuthi wedukile uzitshela ukuthi usendleleni okuyiyona yona useqinisweni wena futhi mhlambe kukhona namaphuzu athile owabhale phansi azokusekela kulento oyishoyo nalento okholwa yiyo wena kodwa ngaleso sikhathi ubhizi umatasatasa ungcolisa abanye abantu ngempilo yakho uqubisa noma wenza ukuthi kungcola abanye abantu ngempilo oyiphilayo.
And you forget just a verse prior to that, it says, for without holiness, no one will see the Lord. You don't care about holiness. You say, what is holiness? I don't see, I don't experience any holiness. You were praying for holiness. You were seeking God and saying, God, I want to be a devout follower of Jesus Christ, separated, that everyone can see an example in me. Those were your prayers. But maybe very soon afterwards, because the root of bitterness, you say, I don't care about holiness. And you say words that you maybe wouldn't like others to hear, but you have got the audacity before God to say it, and you forget that one day you will give an account of every idle word that you have spoken.
Ivesi elingemva kwalelo esilifundileyo esikhulume ngalo lithi zamelana ukuthula nabo bonke kanye nokungcweliswa ongenakho angeyibone inkosi. Mhlambe wena usukhohliwe nayilokho bungcwele ukuthi ngempela kubaleke kangakanani ukuthi umuntu abe nakho. Uyahamba uyakhuluma wenza konke okwenzayo, uma ukhulunywa nawe uthi yini yona leyo ubungcwele, usenandaba naleyo nto, kodwa unesibindi sokuthi uze phambi kwakhe uNkulunkulu uzoziveza phambi kwakhe uNkulunkulu, kodwa nokho kube khona lezi zinto empilweni yakho.
Maybe Jesus will not have to give a verdict, an account of your life on Judgment Day.
Mhlambe ngosuku lokwahlulelo ngeke kudingakale nanokuthi inkosi uJesu bese ifunda incwadi noma ifunda amacala akho ngaphambi ngosuku lokwahlulelo.
Maybe he will just play a recording of your words that you have spoken, and before heaven and hell, you will recognize, oh, those were my words. I have condemned myself through my own words.
Mhlambe kwavele kudlalwe nje into erekodiwe, ikhasethi eliyodlala khona lapho amazwi akho ekhuluma, uzizwele wena qobo lwakho ukuthi uwe lo okhuluma la, bese ubamba ikhanda lapho usudabukile ukuthi yiwo amazwi ami lawo engawashoyo angilahlayo namhlanje.
How can you say, I tell only you, don't tell anybody else? You're storing up those recordings for the last day. And Jesus Christ, the righteous judge, he will bring them up and he will hear, recognize it's your voice. No stranger, no accusations from someone else. It will be your own words that you have spoken with your own tongue.
Ungasho kanjani kumuntu uma umxoxela indaba ukuthi ngixoxela wena nje kuphela, ungatsheli umuntu, yinto ephakathi kwami nawe. Uma wenze njalo, leyo nto iyarekhodwa, iyafakwa ekhasethini likaNkulunkulu, ngolunye usuku iyodlalwa leyo nto, bese uzizwela wena ukuthi uwe lo okhuluma la magama lawo, akulahle lawo magama akho ngenxa yokuthi wena owashileyo esemenyezwa phambi kwezulu nomhlaba.
Friends, I am speaking about holiness. Do you recognize such words, or are they strange to you?
Bahlobo, ngikhuluma lapha ngobungcwele, mhlambe ngabe niyaqonda yini lokho, noma mhlambe into engathi into engayazi engayiqondi na?
It's not enough to cry out, holy, 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 Lord God Almighty. Your life needs to be separated. That is part of the meaning of holiness. Separated unto God.
Akwanele nje ukuthi umuntu asho athi ngcwele ngcwele kuNkulunkulu, kodwa impilo yakhe umuntu ibingakusho lokho, kodwa ukuthi umuntu abe ngcwele ukuthi ahlukaniselwe uNkulunkulu, lokho kuchazayo lokho.
Read on. The words think and think come from the same root.
Masikhubeka izwi eli ngesingisi ukubonga nokucabanga cishe ukuqhamuke ngaso kuneinhlamvu ecishe ezifana.
Reminding us that thanksgiving comes from thinking about our blessings.
Usikhumbuza lokho ukuthi ukubonga lokhu kuchaza ukuthi kusukela ekucabangeni kwethu ngalokho kuhle esizokubonga esizokuletha ngokubonga kwethu.
Helen Keller once said, I have often thought it would be a blessing if each human being were stricken blind and deaf for a few days at some time during his early adult life.
Stricken,
blind, and deaf.
Babe ngabantu abashaye ngobumpumputhe nokungaboni nokungezwa futhi.
Because I think she was blind and deaf, but was a godly woman.
Kodwa ngicabanga ukuthi kwakungumuntu owaye ngaboni futhi engezwa.
She says it would make him more appreciative of sight and the joys of sound.
Uma ngabe ke bekwenzeka lokho bese phinda ke umuntu abuye lesimeni sakhe abone ezwe futhi lokho bekuyomenza umuntu abe nokubonga kokuthi usethole ukuzwa wathola ukubona futhi.
Senator Richard Neuberger once said the experience of contracting cancer changed him.
Senator lo isigele kwasase parliament wathi yena ukuba umuntu abe nomdlavuza shaye ngomdlavuza kwamshintsha kwamguqula.
A change came over me which I believe is irreversible.
Uthi kwaguqula kwayiguqula impilo yakhe nangendlela akholwa ngayo futhi ukuthi ngeke kusahlehlele emuva lokho.
Questions of prestige, political success, financial status became all at once unimportant.
Lokho ayinakho ngaphambili ukucabanga impumelelo yakhe, acabange ukuthi ngokwezepolitiki uzoma kanjani, nangokwezimali zakhe ukuthi uzoma kanjani, kwavele nje kwaba yinto engasekho mqoka kuyena empilweni yakhe.
In this state has come a new appreciation of things I once took for granted.
Kulesi simo sengikuso manje sengithola izinto ezinye ezibalulekile kimi kakhulu engangingacabangi ngazo ngesikhathi esingaphambili.
Eating lunch with a friend.
Ukudla kwasemini nabangani.
Scratching my cat's ear.
Ukudlalisa ikati lami ngilithinta izindebe.
The company of my wife.
Ukuthi ngihlale njalo ngibe seduze konkosikazi wami.
Reading a book in the quiet cone of my bed lamp at night.
Ukufunda incwadi ngizihlalele ngedwa lapha ekameleni lami ngikhanyise ikhandlela lami.
Raiding the refrigerator for a glass of orange juice or a slice of coffee cake.
Uma ngabe ngisondela efrijini ngifuna iglass nje yokuphuza ujuice noma mhlambe ngithole nje okuzofaka emlonyeni ngaleso sikhathi.
For the first time, I think I am actually savoring life, tasting life. This is for the first time, I think I am actually tasting life.
Uthi ekugcineni sengiyathola manje sengisezingeni la kwangathi ngiyayinambitha manje impilo ngiyayizwa ngempela impilo manje.
I shudder when I remember all the occasions that I spoiled for myself.
Uthi ngiye ngibe nokwethuka ngingafuni futhi ukucabanga uma ngicabanga ngezinto nemicimbi nezinye izinto engake ngazenza ngesikhathi esingaphambili ezathatha impilo yami zayifaka esimeni esingesihle.
Even when I was in the best of health.
Nangesikhathi futhi ngicabanga mina ukuthi ngangisezingeni elihle lokuba ngisizakale.
I spoiled myself by false pride, synthetic values, and fancied slights.
Nga impilo yami ngayicekela phansi ngalezo zinto engangizenza ezingalungile, izinto ezazicekela phansi impilo yami, nangemicabango leyo engangithi mihle iyacwebezela noma mhlawumbe izwakala kahle kimi.
Let us not be unholy like Esau.
Asingabi ngabantu abangekho abangencwele njengo-Esau.
Who sold his birthright for a single meal.
Owadayisa ngobuzibulo bakhe ngesidlo esinye nje.
Esau It was your choice to go out hunting and to shoot game and prepare your father a wonderful meal.
Isawu kwakuyikhetha kwakho ukuthanda kwakho ukuthi uphume uye endle uyozingela uthole inyamazane bese ulungiselela ubaba wakho leso sidlo esimnandi.
Nobody told you to go hungry and to be out so long till you are famished, ready to die.
Akekho umuntu wayekhoqile ukuthi uhambe ehlathini uzulambe khona lapha ehlathini bese ubuya lapho usuthi ulambile usufuna ukufa.
If you're thinking, addressing to us, if I am thinking of going hunting, let me not forget to thank out there on the field. Thank the one who deserves to be thanked.
Uma ngabe singaqondanisa nje nathi, uma ngabe wena uzohamba yele endle khona uyozingela, kodwa ungakhohlwa ukuthi umbonge lo odingakala ukuthi athole ukubongwa.
We shouldn't be unholy like Esau.
Ningabi ngabantu abangencwele njengo-Esau.
He had the birthright given to him by whom? By God himself. He was appointed as the firstborn.
Wayengumuntu onelungelo lokuzalwa kuqala abe inkosana ekhaya enikezwe ngubani na? Wayinikezwe nguNkulunkulu uqobo lwakhe phezulu.
But then he spent his time till he was famished.
Kodwa waphuma le wahamba wachitha isikhathi sakhe le kwaze kwafika la elamba khona.
Don't go out alone. Don't be alone. Don't be by yourself. Driven by your own thinking, by your ungrateful heart.
Ungaphumi uye phandle uhamba wedwa, uye lezweni uhamba wedwa, uqhutshwa futhi ileyo nhliziyo yakho engenakho ukubonga nokumdumisa uNkulunkulu.
You will become famished.
Uyofika la ulamba khona.
And you tell your brother, I'm about to die.
Bese ufika utshela umfowenu ekhaya ukuthi mfowethu sengifike la ngilambe khona, sengingafa noma nini manje.
And then he sold his birthright just for a single meal that lasts him how long? 6 hours.
Wayesethengisa ke ngobuzibulo bakhe okwathatha isikhathi esingakanani, mhlambe amahora ayisithupha esuthi.
For a single meal.
Ngenxa yesitsha nje sodwa sokudla.
Shouldn't we rather guard our gratitude towards our Savior?
Bengafaneleni ukuthi thina sibe ngabantu abanakho lokho kubonga okuqonde kuyena umsindisi wethu na.
That how drastic sometimes our actions can be that are unholy, that we lose, that we sell our birthright for a single meal.
Ilokho kokungenzeka nakithi ezimpilweni zethu, isinyathele umuntu ayosithatha ngempilo yakhe kuze kufike la edayisa khona ngobuzibulo bakhe ngenxa nje yaleso sidlo esodwa.
For you know that afterward, when he desired to inherit the blessing, he was rejected.
Ngokuba niyazi ukuthi nokuba ngasemuva ethanda ukudla ifa lesibusiso kodwa waliwa.
For he found no, this translation says, he found no chance to repent.
Ikhumusha lithi ngokuba akalitholanga ithuba lokuphenduka.
Though he sought it with tears.
Noma efunisisa ngezinyembezi.
God, what has been entrusted to you, may I add, with a thankful heart, with thankfulness.
Aphelisisa ukulonde lokho okubekwe enhlizweni yakho futhi ukulonde ngenhliziyo enokubonga.
And guard it thankfully, and with deeds. Thankfulness isn't maybe just an attitude. Yes, it is an attitude, but it causes you to be vigilant, to be alive. It causes you to be eager. There's an eagerness in you because of the thankfulness to your Savior.
Ukuqaphelisise lokhu kugade, lokhu kukholwa esifunda ngakho nokuthembeka la, kodwa futhi ke hayi ukuthi kuba yinto nje eshiwo ngomlomo, into egcina emazwini omlomo, kodwa kuyizenzo futhi. Ukwazi ukuthi ukuqaphelisise ngenhliziyo elangazelele, inhliziyo evumayo, inhliziyo enokukhuthala futhi ukuthi uzokwenza lokho usuku nosuku.
Remembering the Lord's word, he who has been forgiven much loveth much.
Kumbula amazwi enkosi ethi lo othethelelwe kakhulu uthanda kakhulu.
Can you separate love and thankfulness?
Ungakwazi ukuhlukanisa lezi zinto ezimbili, uthando nokuthembeka na?
Well, I've spoken just in human effort to try and quicken your thankfulness to your Savior.
Ngizamile ukubeka nje ngamazwi kobuntu ukuthi ngizame ukucacisela ukuthi kuchaza ukuthini ukuthi umuntu abe nalokho kubonga, ebonga umsindisi wakhe.
Let us not lose what has been entrusted to us.
Kwangathi singelahlekelwe ilokho esiphathiswe khona nesinikwe khona.
And Paul is writing to the Hebrews, trying to quicken them, trying to portray to them that, listen, your life isn't just your life. There's a heavenly throng that is looking on. Everyone is putting their hope on you.
UPaul ubhalela laba base ibandla lamaHebheru la uyabatshela ukuthi impilo yenu hayi ukuthi nje impilo yenu kuphela egcina lapha, kodwa kukhona izulu phezulu elibhekile libheka izimpilo zenu, balibeke ithemba lenu kini. UNkulunkulu beke ithemba lakhe kini, nina abantu abaphilayo.
Can Jesus trust you today?
Ngabe inkosi uJesu ingakuthemba yini namhlanje na?
Or have you lost your trustworthiness?
Mhlambe noma usulahlekelwe wena lokho kwethenjwa obekukuwe.
Your faithfulness, your zeal and endeavor.
Lokho kuthembeka nalokho kukholwa nalelo fuku nentshisekelo.
Will you join me in being thankful?
Ngabe ungakwazi ukuhlanganyela kanye nami sibonge sibe ngabantu ababongayo na?
See to it that no one loses. Help me, and I want to help you. We need each other, that we don't lose this inheritance.
Qaphelisisani ukuthi kungabikho umuntu osilelayo noma olahlekelwayo. Asisizaneni, nami ngisizeni, nami ngizonisiza. Asikwazi ukuthi sisizaneni, sikwazi ukuthi sibe ngabantu abanceda nayo.
Too much is at stake. Too much.
Kuningi okwenzekayo, kuningi esingakuthola.
I was last weekend at Pelindaba and the youth came to their leader and said, "Can we do something for our Lord?"
Baba ke uthi ngempela sonto edlule kade ne ePelindaba ePitoli. Abasha bakhona basebefika kuye nomholi wabo baholayo ukuthi sikukhona yini esingakwenza thina senzele inkosi yethu na.
And then they came up with a play of the Titanic.
Basebehlanganisa ke umdlalo okhuluma ngalo mkhumbi omkhulu iTitanic.
But a bit different to what we know or what the world likes to see in the Titanic.
kodwa kwakunomehluko ke lokhu ngoba kuhlukile kunalokho esikwaziyo thina nalokho izwe elithanda ukuba lisitshele khona ngalo mkhumbi noma isikebhe leso.
It revolved about a preacher who was on that ship.
Lo mdlalo ingxoxo ibizungeza kakhulu kumfundisi othile owayekhona naye ehamba ngaleso skebhe noma umkhumbi.
He had lost his wife. He had his young daughter with him.
Lo mfundisi wayelahlekelwe unkosikazi wakhe washona kodwa wayenendodakazi yakhe ayenayo phakathi emkhunjini.
This daughter made it to the lifeboats.
Lo ndodakazi lona yayikwazi ukuthi ikwazi ukusebenza nalabo abasizayo abahlengi.
And another man who was with him in that icy water survived to tell the story.
Enye indoda ke eyakwazi ukuthi isinde yona kulolo lwandle ngesikhathi beqila phansi yona ke sikwazi ukuxoxa indaba manje ukuthi kwenzekani.
How he urged the people, cry out to Jesus who can save you.
Kuthiwa wayetshela abantu abancenga ethi abakhale, bakhale kuJesu, bathandaze kuyena ngoba nguye ozokwazi ukuthi abasize.
It was a gripping, wonderful portrayal.
Kwakuyisimanga kuthinta, kwakuyinto eyisimanga ukuyibona nje lo mdlalo ngendlela abakwenze ngayo.
And by ending with these words, too much is at stake. That ship left in its glory and splendor, and how many thousands of eyes were fixed on that Titanic.
Uma ngisho lamazi ukuthi kuningi okungahle kwenzeke nokutholakalayo ngesikhathi lomkhumbi usuka la wawusuka khona wawumkhumbi ophilayo kukhona ucwebecwebe nobukhazikhazi nokubatshazwa kobuhle bawo amahle abantu abaningi ayibuka wona lomkhumbi.
And hundreds of prominent people were aboard that ship.
Abantu abaqavile emphakathini, abahloniphekile emphakathini, bakwazi ukuthi bathenga amathikithi bangene kulomkhumbi behamba ngawo.
And they all set their hopes in this ship that was the majestic, the pride of the shipyard, to an extent that it would be unsinkable.
Bephakathi lapho benethemba labo bejabula ukuthi ngempela lo mkhumbi umkhumbi omuhle ohamba kahle awukho umkhumbi omuhle njengawo futhi kukhona nokuthi ngeke uqile lo mkhumbi ngeke uzike.
Have you disappointed the Lord, he who entrusted you with his own life, with his own life blood? He gave it for you, for your redemption, for your salvation.
Mhlambe nawo sukwayidumaza ke inkosi inkosi wenza ukuthi ke iphelelwe ithemba kuwe ngenxa yalokho kuhle ikwenzele khona yachitha igazi layo yakuthenga ngegazi layo yahlupheka ngenxa yakho konke lokho eyayikwenzele khona.
What iceberg has struck your side and ripped you open that you could not stay afloat?
Mhlambe futhi ke lapho lwandle lomkhumbi wakho ohamba ngawo sekukhona idwala elishayise umkhumbi wakho lawo lahlephula ingxenye yomkhumbi wakho wokomoya.
We thank the Lord that now is still the time of mercy, redemption. Why would you go down? Why would you sink down to the depths of the ocean?
Kodwa siyambonga uNkulunkulu ukuthi manje sekhona isikhathi sosindiso, isikhathi sokuthi umuntu ahlengwe, asindiswe, ophulwe lapho. Wena uzovumelana ukuthi ucwile, uzike, ushone ekujuleni kolwandle na?
We have been entrusted with a heavenly birthright.
Thina sinikezwe ifa lobuzibulo basezulwini.
Let us thank our Lord with grateful hearts, grateful mouths, grateful actions.
Asibonge ke inkosi yethu ngezinhliziyo zethu ezivumayo, ngezenzo zethu ezivumayo, nangezinhliziyo zethu futhi ezivumayo.
And with a grateful mind.
bese futhi sibonga nangezingqondo zethu ezivumayo futhi.
Let's pray.
Asithandaze.
Thank you, Lord Jesus. We are unworthy. We should not speak. We cannot speak our own. You have got words of life.
Siyakubonga kakhulu Nkosi Jesu, asina amazwi okubonga sikudumise. Ngeke sikwazi ukuzifunela thina, sizifunele thina oqondene nathi.
Work that these words which you speak to us will create a great gratitude towards you, that our lives are changed and cannot be the same.
Sebenza Nkosi ukuthi lamazwi owakhulumile kithi, amazwi okubonga namazwi okudumisa wena, kwangathi angasiza lamazwi aguqule izimpilo zethu zingafani nakuqala.
We thank you for all your kindness and love, and may we be sustained and carried through good and evil times through them.
Siyabonga kakhulu Nkosi ngesihe sakho nangesibele sakho senzela sona isikhathi nesikhathi. Size ke uNkulunkulu ukuthi kusiqhube lokho, kusinikeza amandla, singaphelelwa ngamandla, singahlehlele emuva kodwa siqhubekele phambili.
And this we only ask through the grace of our Lord Jesus Christ.
Lokhu sicela nje emseni nasegameni leNkosi uJesu Kristu.
Amen.
Amen.